Radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugizweho na Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro cy'uyu munsi ndaha ijambo bamwe mu bantu bamaze iminsi mwanditse mutegereje ko mbahamagara kugira ngo murangishe abandi mwamuranye nabo. Muri iki kiganiro kandi turajyana urumuri rw'ibyishimo i Muhanga, ahari umuryango wari umaze imyaka 27 warabuze umwana wasizwe n'umubyeyi wamwibarutse agahita yitaba Imana. Iki kiganiro agasaro kaburaga cyabaye ikiganiro cy'aba na aho ababyeyi bababuze baza kubashaka, aho abana badafite ababyeyi nabo baza kubashakira.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, winchiki ntege, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Kuvuka ugakura nta mubyeyi numwe kandi warabyawe, kuvuka ukabaho ufite umwe warabyawe na babiri, uhora wibaza aho yagiye, wasohokana n'abandi bakagukwena bavuga ko nyoko atakowe. Imenya bayo Jean Eric afite imyaka 23 arashaka se wamubyaye, atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Masaka akagari ka Rusheshe umudugudu wa Rusheshe.
Okay, kino kinzanye ashaka nayo ushaka umubyeyi wanjye ntarabona cyangwa se nabuze, akaba yitwa Ntawumvukiye Damian, akaba avuka ku Gisenyi cyangwa se aruta Ngororero. Nkaba ni umusore wambaye imitatu ariko kuva navuka ntabwo ndamubona. Mama wanjye yitwa Nyirasabimana Jeannette, bahuriye muri Kigali nyuma baza kuburana, nyuma nza kuvuka ntabwo nongeye kumubona kose ngiye kuva navuka ntabwo muzi. Kuvuga ngo mama ajya ambwira ko yari afite umuvandimwe we wa nyine, yari afite umuvandimwe witaga Tembo wakundaga kumwita, ariko bazanye akora akaba yitwa na utavuga Telefone, niko umuvandimwe wayitwaga. Nokwe na ukuru wanjye ubyara papa akayitwa Esperance, ukuru ubyara papa akayitwa Kamubwira. Niyo makuru noneho namukuyeho n'abanzi nari nongeye kumva ku gihe nyine, ntabwo nta makuru ahagije mu kigo cyangwa nyine kumenya niba ariho cyangwa se niba atariho. Nashaka kumenya kugira ngo mfashe data ndako namenya amakuru ye ko nta makuru ahagije mu kigo cyangwa se nyine niba yaba akiri kuri iyi.
None se mama wawe niba ari waguhaye ayo makuru ya mbere nyuma yakumenye niwe uzi uwo bakubyaranye, yakubwiye impamvu yamusize akagenda ntareba inyuma?
Yarambwiye ngo hari 99 ngiye nibwo navutse gihe hari ibintu by'abacenye ubu niko mushambwira. Nyuma rero ngo barimo barubakana isoko ano papa nyine agasuzugura umugore w'umufande ari cyo kitwa aho ngaho amusuzuguye nyine umugore w'umufande nimugoroba ngo bakubaza kumufata bamujyana ajya kumufunga, ntabwo wongeye kuvuga kuva mu munsi ataburana gutyo n'umukwe wa mama wanjye yampaye.
Ni ukuvuga yuko papa wawe ashobora kuba magingo aya afunze atari Ngororero?
Amakuru asa n'ayo ngayo, nimba yarafunguwe, nimba yaragumye muri gereza twe yafunze, ntabwo namenye ko yaba yasa n'aho yaragumye mu munsi. Amakuru asa n'ayo ngayo yonyine.
None se gusuzugura umuntu byatuma umuntu afunga imyaka 23?
Nkurikije kuva mama wanjye yarembye, mbaga nimba yitabye gereza ku buryo yaguma amutsinda imyaka myinshi. Oya kiya bora ya ndabanza mina makuru ndaba kiriho kandi ashobora kuba atazi ko yanabyaye uko yagiye mu nda y'amezi abiri kuma kashobora kuba atazi ko yanabyaye wenda aga twenda n'uba tamushatse agasaba atazi ko nyine wenda yabyaye atabigusa amakuru ahagije kandi yana ngenzwa nyine ndamwishakira amenye ko wenda umuhungu we yabyaye na hari kosha kuba atazi ko wenda afite n'umwana kuko bose iyo mu nda y'amezi abiri nta makuru ahagije kuko nyine umwana ashobora kuba umufite.
Birumvikana mama wawe akubwira ko yakoraga yubaka isoko, yari umufundi, yari umwede na kahe kazi yakoraga?
Wanjye ni umuyede usanzwe, nyine gukora ku mwede usanzwe, dufite nyine gasanzwe k'ubuyede busanzwe.
Akaba akomoka mu Ngororero?
Mbere bayitaga Gatumba, niho bakomoka, Gatumba.
Nta kintu
mama wawe yakubwiye kimuranga yakubwiye ko papa wawe Musa yakurebye arakubwira ati ufite uruhanga nk'urwaso yakurebye akubwira ko ufite injya nk'izaso niki mama wawe yamukubwiyeho ku buryo ntahumvukera mutse yiyumvise yavuga ati uwo bavuga ni jyewe n'uwamwumva uzi ko yakoze Kigali muri 1999 uzi ko ashobora kuba yarafunzwe amasaha makeya niba yarafunzwe koko kuburyo umuntu yamwumva akamumenya ni iki mama wawe yamukubwiyeho
okay umaze niba ko dusana bakaba wanditsanye ikindi kandi mu mwanya uri mugufi aho kwenye ndi muremure ajya mbwira ko rwamba kwanjye turesha kubona ko nayo yari muremure kwanjye nayo yari muremure ikindi ambwira ko kwanjye ari umugabo muremure nyine wirabura w'urukara yego uko uvuga amagambo makeya ashaka mu cyane ukajya mbwira aku mwese bako dusa tonareshya kandi ndi muremure mwanda musumba cyane
yigeze akubwira ko yagiraga indekwe ndende ku buryo asuzugwa n'abatagomba
nyine yafunga ku mutwe niko barashobora byita niko nabikunye ku nyine mvuga nyine yubu ngo bigezweho bakora gufunga umutwe ariko yego
imenya abayo ni mama wawe waguhaye iryo zina
ye umwana wange simenya abayo Jean Eric mama wanjye wabinyise kuko nyine navuga utapfa wanjye dahari nzi nawe mvuga nayo isaba mwanjye amazina niwe wayanyise mama wanjye yitwa Nyirasabimana Jeannette akaba avuka abita icyangugu rero niko bahitaga ubu ngubu habaye muri Nyamasheke
none imenya abayo niba papa wawe ariho akaba ari mu ngororero cyangwa se ashobora no kubera aho ngaho i Kigali yarahagarutse ashobora no kuba n'ahandi mu Rwanda Rwanda ni rugari aramutse akumva akumva umwana w'imyaka 23 amubwira ko ari uwe ariko se wowe niki kintu umushakira niki kintu ushaka kumubwira usigaranye iminota ibiri nayo ntabwo uzuye neza ariko koresha kino gihe nguhaye usigaranye kugira ngo ubwire ijambo ry'umwana ubwira si wamubyaye umubwire icyo wifuza kumubwira
impamvu mushaka cyangwa mushaka kumubona nuko bambutse nasuzuguye cyane nitwa ikinyendaro nk'abatazi umwana w'umugabo w'imbwa utaruzwe na se bituma ngira umuhati yandabona n'umuntu bita ngo ni imbwa bita ngo iyo mwana aramuta ati nayo nzamubone kuko numvaga nubwo bavuga ngo ni imbwa kuko yantaye akamara ntibishima nawe cyane kuko yarambyaye kandi kuvuka kwanjye nawe nyine yabize mu ruhare zemo nubwo ntamurinda mukunda cyane kenshi akuzamubona abona uwo murokko dusa cyangwa tunareye ikindi kandi kuva navuka nta muntu ndi kuzina mu papa zemo ushaka kuza basi kumuhamagara ngo papa kuko ntabwo ntabwo bitabona ntabwo nimenyereye kuko kugira ngo papa kuhamagara umuntu bivuze ngo mfite inyota n'inzara yo kwita umuntu izina papa ikindi kandi niba n'abanyumva yumve ngo umuhungu wereke aramukunda kandi aramutegereje kandi isaha yaziraho ntabwo yewe nagatinya ko yari umwana abyeye ntamurere cyangwa bigitera isoni ndamukunda kandi ndamutegereje kandi yaza yambona ndacyahaje aho ngeze nge nge namubwira
uri umwana nyamwana uri umugabo uri umuntu ubira ushimisha kumva ubabarira umuntu utazi ugakunda umuntu utazi ariko ukemera ko yagize uruhare mu kurema kugira umubiri ntabwo uzi impamvu atahabaye ntabwo umucira urubanza wifuza kumubona kandi ukamwereka ko utewe ishema no kumugira nk'umubyeyi ukamwita papa nk'uko abandi bana benshi baba bashaka kugira uwo bita papa ariko ngo ushimire ko utaciwe intege n'abagukwenaga bagira ngo ntabwo uzaba uwuriwe kubera yuko udafite papa hafi ndagushimira cyane ubwo butwari wagize ukomeze ube intwari kandi ukomeze utegereze umuntu waba wumva ijwi rya Amerika muri aya masaha mu kiganiro Agasaro Kaburaga yaramenye umuhungu ubu ni umugabo witwa Ntawumvukiye akomoka mu Ngororero ariko yari i Kigali muri 1999 niba waramumenye mwarakuranye ku ishantire mwubaka isoko aho ngaho i Kigali ukabuza irengero rye ukabuza aho aherereye ihamagara ikiganiro wa Gasaro Kaburaga dushobore kumuhuza n'umwana we Jean Eric Imenyabayo. Jean Eric Imenyabayo rero ndagushimiye ndagukomeza ukomeze utegereze wizeye kandi wumve ikiganiro Agasaro Kaburaga. Gira amahoro.
Murakoze cyane nawe n'imigisha kandi mujye muhora muronke.
Murakoze cyane
Agasaro Kaburaga.
imyaka isaga mirongo itatu igiye gushira. Alphonsine Niyonizeye atandukanye na mukuru we Antoinette Umurungi basezeranyeho nta matage agaragara biteye. Turi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'itatu. Antoinette Umurungi yaramaze kurushingana na Emmanuel Mutaharugamba bari mu Bubiligi. Niyonizeye ari mu Burundi aribaza icyabaye kuri mukuru we. Atuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi, umudugudu wa Gasharu. Ngo uyu mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Kinzanye hari umuvandimwe nabuze ndashakisha mukuru wanjye yabaga mu Bubiligi, afite umugabo bakorana n'amariyaje mu rusengero rw'Abangirikani ahantu yitaga kuri kafe y'Abarundi, ariko icyo gihe twabaga i Burundi. Niho yagiye hariya muri musanga mirongo irindwi n'inani na gatatu aba yarashaka ababyara. Nuko nyuma muri za mirongo icyenda na kane bazaza kutubwira, icyenda na kabiri umugabo we aza no kubisura i Burundi Bujumbura. Nuko nyuma amara nk'icyumweru asubira mu Bubiligi. Nuko nyuma y'iza mirongo icyenda na gatatu nibwo mukuru wanjye ambwiraga ati rero nashaka ko narigaga segonderi, ati ndashaka ko wajya wazaza ugashaka prizansharje ukaze no ukajya umbeduwanira ibintu by'amamodoka ibintu byinshi. Nuko ndayishaka ndayibona muri Sabona mu Burundi hashize nk'icyumweru. Ubundi hari ibyago perezida waho arapfa kandi adaye. Nuko bibaye uruvange ibibazo turabihagarika. Nuko niko kuza intambara mu Rwanda nayo irabaye icyenda na kane icyenda na gatanu kuko turaje. Nuko ni nawe ndihiraga na Minerva Chimbi, Banki Bergoreze, Banki Rambere, Banki Popireri y'Uburundi. Nuko ibintu byose biba birahagaze. Nuko tutura ntitwongera kuvugana nta kominikasiyo. Ariko nyuma y'intambara tugeze mu Rwanda batubwira ko ashobora kuba yarapfuye, ariko akaba afite umwana witwa Jessica. Ko nagira ngo rero mumfashe tumenye niba bamwe bakambwira ngo yakoraga mu ngo yari afite kafe bita ngo ku Barundi ahantu muri Ride des Etoiles mu Bubiligi. Niko n'amaretre yabaga yanditseho Ride des Etoiles, sinzi niba nyuma barayimutse ntabwo mbizi. Nafite niba ariho niko twandikiranaga. Ubwo rero sinzi nagira ngo mufashe kubariza, sinzi na nyuma mu minsi ishize sinzi murasigaye ngo wigeze zo gukora muri ambasade y'Abagande mu Bubiligi ibintu nk'ibyo. Nyine byagenda kubwira ijenzi wamenya ahantu utarigereye ntabwo biba byose.
Aramutse akiriho ko numva hashize igihe kirekire mutavugana, hari icyaba cyaratumye ahindura gahunda yari afite zo kugira ngo uze kumureba mubonane ndetse mukorane n'imishinga? Hari icyo wumva cyaba cyaratumye ahindura gahunda yari agufiteho?
Ntayo yahinduye kuko twahise tuza mu Rwanda.
None se kuza mu Rwanda byari kubuza indege guhaguruka? Nta ndege zahavaga ziza mu Bubiligi,
nyine nta kominikasiyo twongeye kugirana.
Nicyo nshaka kukubaza, ni iki cyatumye mutongera kuvugana kandi muri abavandimwe? Aho ngaho niho nshaka gusobanukirwa.
Nta adresse ye twongeye kumenya, nta telefone, nta.
Wambwiye ko umugabo we yitwaga cyangwa se yitwa magingo aya Emmanuel Mutaharugamba. Uwo Mutaharugamba ntabwo yigeze ataha na rimwe i Rwanda ku buryo waba waramurabutswe aho ngaho i Kigali?
Ntanu utubwira ko yamubonye nta kimpaga kuri na kamwe dufite.
Niba Umurungi akiriho, amakuru yabakubwiye ko yaba yerekeje Imana akaba atariyo, niba kumva muri kano kanya muri iki kiganiro Agasaro Kaburaga, ni iki wumva ushaka kumubwira?
Kuri baramutse bariho bose na Mutaharugamba nta kwishima cyane, nta kongera kwishima mbonye abavandimwe twabuze igihe kinini, kandi babaye batanariho nabwo yose no kubishima Imana. abantu bazi bagira neza zinyuze no kuri mufasha abantu benshi imana no kuri dufashije nibora mu kanaduza n'uwo mwana wayana duhana amakuru niba hari nayazi yaba byiza no kuri imana mu jeza z'uwo mugisha utagabanije cyane igumba ubwisho uzabona n'ijuru ngo azaribona imana ibahe umugisha cyane
nawe ndagusabira kandi nzagufasha gushaka uwo muvandimwe wawe w'umurundi
yego murakoze cyane imana ibahe umugisha
agasaro kaburaga
hashize amezi abiri umwana w'umuhungu Aaron Mutangana aje hano mu kiganiro ashakisha umuryango we dore uko yabimbwiye
ngarangisha akumenya ababyeyi ba mukecu ba mama wanjye ni ba nyogokuru ba mama ba nyogokuru banjye
urashaka kumenya nyogokuru wawe na sogokuru
nibwo nshaka kumenya
mama wawe yakubwiye abari bo
oya njye naravutse ndaje kuvuka itapfa
nta papa wawe
papa wanjye ndamufite ariko ngo nawe ntabwo abazi kuko ngo mama wanjye yiga ku ishuri Kigali ngo bari bihishe mu na munoza mu mazu y'i Kigali babonaniye bamenyana gutyo ariko mama we yambyaye bo bata awadahari ari ku rugamba
bari bihishe mu mazu y'i Kigali ryari muri 1994
za 1994
hanyuma uwo mwana w'umukobwa aterwa inda n'umuntu uza kumbwira uwo ari we
Butera bamwita Butera Théogène
Butera Théogène niwe papa wawe
niwe papa wanjye
yahuriye he na mama wawe yari hishe he muri 1994
we yari hishe hari i Remera yari hishe ngo kumango hari i Remera bahoze ngo ku nzira ya Kanyarengwe
baba niho bahurira uwo papa wawe muri 1994 nawe yari yihishe yakoraga iki
yari umusirikare
yari umusirikare w'izihe ngabo
za RPF
uwo mwana w'umukobwa amutera inda muri icyo gihe cy'intambara
oya bo baba yashimwe ngo yaramufashe amujyana kwa mushiki wa papa abasanga babanyeho ariko papa wese akomeza mu kurwana ariko mama we yambyaye abahunga kwa mushiki wa papa aho biti kabuye babambyariye sehashika ariko no avuye kubavuye kumwara sehashika barangije mama wanjye arongera ararwara asuba musubizayo noneho ageze sehashika aza gucirayo ariko ababyeyi ba mama niho baje kuba kumutwarira baje kumutwara basiga ariko mawe kaka wanjye ubyara papa we yari ariyo niwe watanze itangazo amenyesha ngo ababyeyi ba Mukagasana Francoise mama wanjye ngo avuka mu karere ka Muhanga igihe yari komini Munyamaboye noneho ababyeyi be niwe baje kaka agiye gusubirayo kumureba asanga ababyeyi baramutwaye basiga babwira uburuhukiro ngo abagira neza batwaye uwo mwana tumaze agaruke batumenyesha aho ari tuze kumutwara noneho nyuma yaho yongeye acishaho itangazo baza kunwa bansanga mu ikabuye ariko kaka wanjye we yanga ko aranyimana aravuga ati twese umwana ni uwacu muzamuza kumusura guhera icyo gihe rero ntabwo bongeye kubabona kandi ngo namukecuru ngo amazina kaka wanjye byara papa wanjye ngo amazina yabo yarayibagiwe
baje gutwara umurambo wa mama wawe muri sehashika basize amazina yabo ayo mazina yabo yanditse mu gitabo cya sehashika umuntu uvanye umurambo muri morgue ya sehashika yandika amazina ye akavuga uwo ari we aho ngaho ayo mazina ya mbere ni ho ari ahandi hari amazina y'ababyeyi ba mama wawe ni ku itangazo ryatanzwe kuri Radio Rwanda Radio Rwanda ifite akamenyero keza ko kwandika amazina y'umuntu wese utanze itangazo ugiye mu gitabo cy'ibyahise kuri Radio Rwanda ugatanga itariki nyayo y'igihe mama wawe yitabye Imana bareba muri icyo gihe muri icyo cyumweru ukarebamo neza ukabona ubu abantu bamenyeshwaga yuko umwana wabo witwa Mukagasana Francoise yitabye Imana iyo niyo nzira ya mbere nakugiraho inama wowe Aroni Mutangana ya kabiri niyo kwitabaza nkuko abikoze Agasaro Kaburaga kugira ngo turebe aho basogokuru wawe na banyogokuru wawe babaherereye mu karere ka Muhanga harandi makuru waba ufite y'ahantu baba bari uretse gusa kuvuga muri Muhanga Muhanga nini
ni Muhanga mungo muri komini ya Musobati aho ngaho nago niko papa wanjye yambwiye ngo niko mama yamubwiye
ariko se papa wawe we ari hehe ubungubu magingo ya
papa wanjye atuye muri Gatsura aho bita Kiramuruzi
iyo umubwiye gahunda ufite yo gushaka kumenya aho ukomoka ndashaka kuvuga ku ruhande rwa mama wawe abyakira ate
we abyakira we arambwira ngo mama wanjye ntabwo bigeze yabana igihe kinini mama wanjye ntabwo yigeze amubwira amateka menshi yihariye kuri we ntabwo wabyibuka cyokora ngo ibyo yibuka niko iwabo ngo ari mu kaga iwabo ari muri komine ya Musobati mu karere ka Muhanga gusa wowe yamusanze ngo nyihishe mu mujyi wa Kigali gusa niyo nayo makuru muri make ambwira nabirambuye ashaka
yamusanze yihishe ahantu hanyuma amubyaraho umwana ntiyamumenya babana igihe gitoya yigeza kubwira uwo mwana w'umukobwa imyaka yari afite icyo gihe
ntabwo yigeze abimbwira kuko umukecuru wanjye mama we mama wa papa ari we kaka wanjye we yavuye muri Congo asanga mama wanjye ari aho ngaho i Kigali bamenya nawe ntabwo bamweranye igihe kinini basanze kaka wanjye we yasanze igihe cyo kumbyara cyegereje nawe ntabwo bamweranye igihe kinini cyane kuko iyo babana baza kumarana igihe kinini waba yaramubwiye n'imyaka kigiye yari afite
ntabwo wigeze umenya niba yari umunyeshuri aho yigaga ikigo yigagamo
we yamubwiye we ntabwo yigeze ntabwo njye nigeze menya kuko yambwiye kuko amakuru mfite ubu ngubu yavuga ngo yigaga mu wa gatanu segonderi mu ishami ry'ubuganga
mu ishami ry'ubuganga i Kigali hanyuma ahunze ahungira i Remera
nungu bawe ushobora kuba barigaga hafi aho ngaho i Remera kuko niho ngo yasanze bihishe mu mazu yaho yo kwa Kanyarengwe hafi aho ngaho ngo y'amazu ya Kanyarengwe yaho yarari
hanyuma aracyari umusirikare papa wawe cyangwa umusirikare yabuvuyemo
yakivuyemo ntabwo akiri umusirikare
ufite imyaka 25 umaze kuba umusore uciye ubwenge wigeze ugerageza gushakisha ngo umenye iryo shuri ry'ubuganga ryari hafi aho ngaho mama wawe yigagamo muri 1994 ageze mu mwaka wa gatanu iryo shuri uramutse umenya aho iryo shuri ry'ubuganga ukajyayo ukabaza abana bigaga muri 1994 muri iryo shuri ukareba mu gitabo cy'abanyeshuri bari bageze mu mwaka wa gatanu wasangamo izina rya mama wawe ukareba niba ibitabo by'iryo shuri bikiriho ukora ko hari aho ibitabo bimwe na bimwe byazimiye kubera intambara birumvikana ariko baramutse babifite bakubwira ababyeyi b'uwo mwana Mukagasana Francoise iyo niyo nzira ya kane nguhaye mu gihe tugishakisha kugira ngo turebe niba twabimenya mbere nawe twafatanya ukareba muri izo nzira nakubwiye hagati aho ngikwibutse nakubwiye yuko inzara ya mbere yari ukurebera mu gitabo cyo kuri Seashka aho bandikaga abantu bose baje kuhabyarira kandi bandikaga n'abantu baje gutwara abitabye Imana mu gitabo cya Morgue ahandi warebera na hatanzwe itangazo ryo kubika ni kuri Radio Rwanda ahandi hagatatu nakubwiraga ni ukureba muri iryo shuri ry'ubuganga aho Mukagasana Francoise azwi ko yiga mu mwaka wa gatanu aho naho byatuma umenya vuba uko ababyeyi be bitwaga inzira ya kane rero ya nyuma ni inzira y'Agasaro Kaburaga tugiye kugufasha kureba uko wabona ababyeyi bawe niba bari koko muri Muhanga niba bari mu cyahoze ari komine Mushubati ni muri Gitarama waba wese yaragize umwana witwa Francoise mu Kagasana bwaga i Kigali muri 1994 witabye imana muri za 1996 ku bitaro by'i Kigali icyo gihe yaza hano ku Gasaro Kaburaga. Aaron Mutangana, ndagushimiye cyane kuba warihanganye ugategereza iki kiganiro cyanyu Agasaro Kaburaga. Ugire amahoro y'Imana.
Murakoze. Nanyu nitegereje Imana ibyibaho mu gisha mu kwitanga kwanyu. Uwiteka ajya abarinda kugira ngo mubashe ibyazaho umugisha. Mbese nta kindi umuntu yabasabira nijoro kugira ngo Uwiteka Imana azabahe ijoro. Ni ukuri. Murakoze. Ni ukuri.
Murakoze cyane.
Agasaro Kaburaga abonetse.
Kubera ko ijwi rya Amerika isigaye ari radio mukurikira muri mungo zanyu muri buri rugo, buri wese wabuzuwe yifuza kumenya aho yaba aherereye, kubera ko biborohera kutugeraho mudusangiza amakuru, nguko uko twamenye aho umuryango wa Mutangana uherereye. Pamphile Akimana ni nyirarume, atuye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyarusange mu mudugudu wavugo. Ikaze ku bibi by'Amerika.
Yego, murakoze cyane.
Pamphile Akimana, waranyandikiye umbwira yuko umwana waje hano mu kiganiro ashakisha umuryango we witwa Aaron Mutangana ari uwanyu. Mbwira muri make mupfana iki?
Umwana Mutangana none ni mwishwa wanjye, avuka kuri mushiki wacu w'imfura tuvukana bwite. Muri make yakuntu yaje kuvuka n'ukuntu ataho twaje kuyoberwa imibereho y'uko yagenze, mbese intambara yari kirangira yo muri 1994. Ahubwo abantu bari bagitahuka, abari baturutse za Kongo, batararenze igihugu, baturuka za Kibuye, abari barahungiye hagati mbese mu gihugu batari bariyesareza ngo basubire mu ngo zabo cyangwa aho baturutse.
Yego.
Nibwo yagiye i Kigali. Yagiye i Kigali asanzeyo data wacu nawe wari ugiye vuba ku Kacyiru, mbese ku buryo yagiye nko kurangura. Njyewe twakoranaga ubucuruzi butoya buciriritse nk'abantu bari bavuye mu ntambara, bari mu ntambara, noneho twumvikana ko agiye kurangura utuntu two gucuruza i Kigali.
Yego.
Ariko ngenda asanga abantu bari baturutse gafa data wacu yari ariyo n'abandi baturanyi bari batuye ku Kacyiru. Aragenda agezeyo nk'umukono w'umukobwa ugeze mu mujyi bwa mbere, nirwo arakigerayo umujyi uramuryoha, agumayo yiguma kwa data wacu. Ubwo rero ngo kwa data wacu niho yaje guhurira n'umugabo n'umusore wari umusirikare, barakundana baramenyana, baza kugira ubwo amutera inda. Ariko mu gihe cyo kumutera inda, umugabo yandikiye urwandiko iwacu, yatwandikiye urwandiko mu rugo avuga ko ati umuhunga abana wanyu ati twahuye turakundana, ati none ubu ngubu turabana, ati turi kumwe, ati ndimo guteganya kuzaza kubasura. Nibwo nabonye ko yanditse izina rya se, ndarwibuka kuko narabonye ko nanjye time ndi umuntu uzi gusoma njya kuba mukuru kuri kuraga tepe, ibi ngibyo ntabwo mbyibuka. Ubwo rero nyuma yaje gutwara nyine inda barabana, sinzi niba barabanye, ariko yagiye kujya siyashyira kubyara. Ageze abyara, abyara neza, arataha ataha iwabo mu muryango. Ageze mu rugo agira ikibazo cyo kubyimba inda, sinzi ibibazo byo biteye ko ahita abyimba inda, akiva mu bitaro neza muri siyashyika, ahita amusubiza mu bitaro kuri siyashyika. Ageze ahita yitaba Imana, apfuye. Itangazo rihita ritumenyesha mukobwa Sara Francoise yaguye mu bitaro bya siyashyika amaze kubyara, ati bene wenyine waze gutwara umurambo ngo duhita tugenda. Twe dufite abantu bacu bari i Kigali badufashe kuzana umurambo, turazana igitarama turawushyingura. Hashize iminsi mikeya, igihe gitoya bacu basubiye kuko bari bamenye neza neza aho yari atuye, kwa sebukwe, kwa nyirabukwe bari babonanye aho ngaho, baje gutwara umurambo basubira kujya kureba wa mwana kugira ngo barebe niba yarabayeho cyangwa se ubuzima uko bumeze, no kugira ngo bamenye neza neza na ba mwana wabo. Baragenda basanga umwana ariho aranywa amata, basiga imyirondoro neza adrese yacu ko igitarama Nyarusange, mbese imyirondoro yose nta telefone zari ziriho, ntazo bari banafite barabasaza b'abaturage bavuga bati muzaze mutore ku mwana amenye umuryango namwe mudusubire tumenyane. Turategereza ko bazaza gusura cyangwa gutereka umwana, turaheba burundu burundu burundu. kubite gihe rero kugera mwigije muri 2022 rwose nyine turimo cyakandika kuri ko umwana kugira tumenya twamenya ko atayitangaza ku bwiza bwa Amerika
none se igihe na guhamagaye nkubwira nti umwana wanyu arahadi ariko na umbwira uti umwana wacu ni mwebwe mwamurangishije amiza aho ngaho ku ijwi rya Amerika kumva umuntu waje kukubwira bwa mbere ati umwana namwumvise umwana wanyu wa Mukagasana ariho mu muryango mwabifashe mute
twabanje twabanje kumva yuko wenda ari ukwitiranya amazina gusa icyizere tukakigira ko umuntu wari tubwiye wa mbere ni umutwe nahaye Viateur naye Viateur kandi afite umukobwa wiganye neza neza muri primaire yose na Mukagasana Francois duturanye hafi
yego
kandi yari azi neza uko byagenze uko yagiye I Kigali uko yatwaye inda uko yitabye Imana akimara kubyara ayo makuru yose yari ayazi ngo yatubwiye tuti koko nibyo ati rwose nibyo sinabikurikiye ati yavuze ko yitwa Aroni yavuze yuko yavuze mbese nyine yabitubwira byose nubwo nashatse nomero y'umuntu umwe nandikiye kugeza ubwo none ejo neza 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 byatunganye neza neza nimufoto na rimwe mbonye nsanga rwose neza neza ni isura yacu
none se ngaho rero mbwira mu muryango ubu ngubu ibyishimo bihari ni ibihe umwana mwamubonye mwamuvugishije bimeze gute mu muryango wambwiye yuko sekuru atakiriho yitabye Imana nyirakuru yakiriye gute umwuzukuru we mu muryango
nyirakuru akimaze kumaze kumenyesha iyo nkuru tumaze kumva yuko umwana yatanze ikiganiro kuri Amerika yahitabe ishinga aravuga ati kose umwana wanjye gerageza ukoreshe dore kwandika warize uragerageza gerageza wandikije iga Amerika ushakashake muzabone rwose umwuzukuru wanjye nari nkaza yamubwiye ko nagerageje ndimo kwandika no kuri Amerika bambwiye ko nzategereza bakampamagara buri mugoroba buri mugoroba ku kazi akaza kundeba buri gitondo njya mu kazi ari uko amaze kumbaza ati navuga nti ndagenze gute gusa ejo tumaze kuvugana na Ron tumaze kuvugana ndetse mbimenyesha mbimumenyesha ntambwiye murumuna wanjye babana mu rugo ndayimubwira barigaragura umunsi igiti cyavuka arigaragura cyane ati uwo mwana nzamubona ne gusa icyo ikibazo cyaje kuvuka yari afite ba mwana we kwa sebukwe w'umuhungu we bari afite ubukwe baje gukwa umukobwa wabo yambwiye ati ndajya mu bukwe ariko samuye tubwira Roni yuko samuye azuzuye mba nageze mu rugo tukavugana neza neza kumva n'ijwi rye ry'umwuzukuru wanjye gusa ibyago twagize ni uko bagiye mu bukwe barasezera bakanga kubarekura narinze bwije bigera saa tatu karyaza mu rugo nabwira ni rwose mukecuru ihangane Roni aragushaka nubwira samuye azuye umunsi bwa nimugoroba naroye nawe mu gitondo yategereje yambwiye ati wagewe ndugasiba akazi ukamumva tukavugana ndavuganireka ntacyo gahunda niya saa moya z'umugoroba ntacyo kajya kwa mukecuru mahe muvugane masenge nahise muha nomero ze yabavuganye n'isaha yose mukuru wanjye w'i Kigali bavuganye muri murandi w'i Kigali bavuganye abandi bose bavuze ko umunsi bamushaka amayinite ahageze bakavugana nawe yisanzuye basigaye tugatanga uburyo azaza mu muryango tukamwakira
oh ni byiza cyane akimana Fancile ndagushimiye cyane kandi mbifurije mwese mu muryango wanyu kwakira uyu mwana Roni mu ukamuha ibyishimo yarakeneye mukamuha ineza yifuzaga nongere ngushimire ubwizige ngushimire kuba utaracitse intege nawe ugakomeza kurushaka kandi tukabonana tugasangira aya makuru meza ukomeze ube umwambari w'ijwi rya Amerika utubere ambasaderi
murakoze cyane rwose ubu ngubu abantu bose barimo kumbaza bati tubwire ukuntu ubonye nomero tuge ko muvugana rwose ubu ngubu nzaba ambasaderi kandi n'abashinzwe za Amerika kuko mwankoreye ibintu umusaza wanjye yitabye Imana avuga ati mwana wanjye rwose umwana wanjye naza mukamubona muzamukore ibyo nagomba kubukorera byose kandi nayimubwiye rero nije ko ibyo yagomba gukorerwa byose n'umuryango ufite gusa umukoresha
yari akeneye kumenya ko afite undi muryango ngaho rero ukomere ugira akazi keza n'uwo mukecuru umunsi uhurize mubwira uti ijwi rya Amerika rirabakunda kandi n'umwebwe ribereyeho
murakoze cyane rwose turabashimye
agasaro kaburaga
kuza kwakira muri aka kanya Aroni Mutangana warayibungutse umuryango akabona nyirakuru nyina wabo na base wabo nguyu nawe mu kiganiro
yego murakoze namwe
waje hano mu kiganiro Gasaro Kaburaga ushakisha umuryango wawe naguhaye amakuru y'umuryango wawe nagira ngo nkubaze urumva umeze ute ubu ngubu tuvugana umaze kubona umuryango wawe
banishimye cyane ndanezererwa numva ba maru numva ba kaka ba mama wacu numwe aniye mbese byari byishimo numvaga banyishimiye bishimye kumenya hagati y'imyaka 27 batari banze nabumvaga ko nakiriho mbese byari byishimo muri make
ijambo nka nyogokuru wawe yakubwiye ukumva rikwibukije umubyeyi wawe utigeze umenya nibutsa wumva ijwi rya Amerika ko yitabye Imana akimara kukwibaruka ijambo yakubwiye ryamukwibukije ni irihe
twavuganye aravanga mama niwe wari mukuru niwe wari mfura nsize n'umwana muto wa w'iminsi itatu nuko ariko numvise nganiriza numva ama ikaze mu muryango wabo nk'umuntu umwana we barabuze batakimenya amakuru
umaze kuvugana na nyokorome Akimana Pamphile ukumva kubwira ati ndi musaza wa mama wawe yari mfuri wacu nk'uko umukecuru yabikubwiye uko wumvise umwanya wawe baguha mu muryango ari umwanya umeze ute
mbese ni nk'umwami n'ingondo z'abaye ikaze banyishimiye yaba ari abaturanyi b'ifamiye bari umunabe bakuru be numvaga banyishimiye cyane cyane aho ngo natinze no ninze no kubageraho ngo bambone numvaga muri make banyishimiye cyane
mwakoranye gahunda ko muzabonana mu minsi ya vuba
ko tuzabona na vuba nabibabwiye
wowe nta minsi myinshi yari ishize uje mu kiganiro Agasaro Kaburaga nguhamagaye nkakubwira nti ngufitiye amakuru meza nkakubwira ko umuryango wawe wabonetse isangiza abumva ijwi rya Amerika uretse ibyo byishimo wambwiraga mu kanya uti nishimye ndumva ndi mu bicu ariko kumva inkuru nyuma y'imyaka 27 kumva kuzita umuryango wari umaze iyo myaka yose uri imyaka mwe wabyakiriye ute Mutangana
nabyakiriye neza numva ni inzozi mbese buri ukuntu nashimijwe ijya Amerika mwarakoze cyane narataye icyizere ko nzababona ariko Imana bujya niyo nkuru kandi ibyo yavuze izabisohoza ni ukuri narishimye cyane nabuze n'icyo nubyo nabivuga mu byo gushimira ijwi rya Amerika ni ukuri mwambereye ababyeyi mumbera ubuvugizi bwiza ikintu kimwe nashishikariza abantu rya Amerika niko bayigana bakayisonga irakora cyane kandi ndamaze kubibona nari umuntu nemera ko bibaho ariko ubu nabibonye ibyishimo bya ndenze cyane cyane
Aroni Mutangana ndagushimiye cyane ukomeze ube ambasaderi w'ijwi rya Amerika kandi uzafashe n'abandi bana badafite ababyeyi kubabona ubwo ubaye umwe mu bazakomeza nawe kumfasha kugira ngo ushobore gufasha n'abandi
yego nzabikora uzaza nshyira nyeneye uva kugira ngo abagereho nzabibakorera rwose kugira ngo umva nyagati y'imyaka 27 sinzi ukuntu ndi gupanga abantu bo kugira ngo tuzajye n'umuryango mugari bambone gusa nibwo ndi kuzabona kubaho nibwo ndi kuvuka ubu ngubu ntabwo wamenye ukumva uburyo nishimyemo cyane
komeza wishime komeza wishime unezerwe ndakwifuriza ibyishimo birenze kandi bifuzaga muri imyaka 27 ishize ndabikwifurije inkomeje ngaho rero ugira amahoro
yego namwe murakoze
Agasaro Kaburaga
bamwe muri mwe mwumva ijwi rya Amerika muri bazamuti byagenze bite kugira ngo umuryango wa nyakwigendera mu kagasana ntubaririze ngo ushake umwana asize abandi muti mbese kwa sebuke wa mu kagasana byabagendekiye bite nahamagaye ababyeyi bareze Aaron Mutangana bakiri mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Miyove mu kagari ka Mubuga mu mudugudu wa Kakiru nitabwe n'umusaza Karasira Karori muhikaze ku ijwi rya Amerika.
Bose murakoze namwe.
Aho ngaho Igicumbi mumeze gute, mumeze neza?
Akazuba karava turaho, ndabona nta kibazo rwose n'iterambere riturimo.
Ni byiza cyane. Wa mubyeyi we rero narimba hamagaye hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga.
Kaburaga
kubera umwuzukuru wanyu Aaron Mutangana yaje hano mu kiganiro turaganira, arambwira ati wamfashije nkamenya undi muryango wanjye, nkamenya aho mama yakomokaga. Nagira ngo nkubwire ko nabikoze ntawasabye uruhushya, ariko narabikoze nk'uko umwana yabinsabye. Umuryango ndawumubonera, ndawubona, ndababwira, ndabahuza. Niyo nkuru ya mbere ngira ngo nkubwire.
Mwarakoze rwose. Ahubwo se ikibazo gihari ni uguhura, kugira ngo duhure tumenye tubonane
rwose muzahura, ibyo nzabibafashamo. Ahubwo nagira ngo nkubaze, umwana yambwiye yuko ashize imyaka 27, yambwiye ibyago byabaye mukabura umukazana, akabura umubyeyi akiri mutoya, ukuntu batabaye, hanyuma kuva icyo gihe ntibongera kumenya irengero ryanyu, ntimwamenya irengero ryabo. Byagenze gute kugira ngo ntimwongere kubonana na ba mwana, ntimumenye amakuru yabo?
Maze rero
karame
umva Venusite
karame
umukecuru ariwe madamu wanjye,
yego,
niwe bahaye uwo mwana nyine kuko ari umwuzukuru we. Ubwo urumva, reka muguhe muvugane akubwire uko byagenze, ndumva byadufasha twese.
Yego mpaye inka.
Nguwo rero none
murakoze cyane. Muraho wa mubyeyi we?
Muraho neza.
Amakuru yanyu?
Ni neza.
None nari ndimo mbaza uwo mutware wanyu, nari mbanje kumuha inkuru nziza, mwamenye yuko Aaron Mutangana yabonye undi muryango, ariko mpitamubaza nti byagenze gute kugira ngo hashire imyaka yose mutazi amakuru yo kwa ba mwana, byagenze gute?
Umwana yaravutse.
Yego.
Ubwo umwana avutse avukira se hashika. Noneho ntabwo twari tuzi ababyeyi b'uwo mukobwa. Noneho arapfa, amaze gupfa tugiye kumushyingura dusanga baramujyanye, twaratanze itangazo. Ariko barongera nabo basiga batumye bati uwo mugiraneza ufite uwo mwana azongera atange itangazo tuze tumujyane. Urabyumva?
Ndabyumva.
Noneho ubwo ndatangaza tumengera turabitanga, ababyeyi b'uwo mukobwa, umubyeyi w'umugore n'umugabo basanga umwana afashe neza, bati twari tuje kumujyana, ariko rero umwana n'uwacu twese, ni nanjye nimumumaye byaba byiza, bati mugumane. Ubwo rero umwana namugumanye gutyo, ntabwo kura ngo tuvugane n'umwana, bikamubabaza byinshi kugira ngo menye ba sogokuru n'abanyogokuru. Ubwo nibwo rero yashakishije ku Gasaro, noneho ubwo ku mugoroba nibwo yatubwiye ati bambwiye inkuru nziza. Ariko abo baraje turabonana, duhurira ahantu, noneho nibwo bampaye uwo mwana ndamugumana, ndamurera n'ubu n'isaha turi kumwe.
None se ko Mutangana abonye umuryango wo ku ruhande rwa nyina, hari gahunda mwaba mufite yo kugira ngo namwe muzongere mubonane n'ababa mwana?
Icyo dushaka,
yego,
turashaka kugira ngo wa mubyeyi wa nyina wa Mukagasana, ariko numvise ko umugabo we yapfuye ngo ari wuriho, noneho yari uwo mubyeyi wa nyina wa Mukagasana nifuza yuko twahura tukaganira nkuko n'ubundi twahuriye ahantu twahuriye ahantu twaganira umwana niho bamumereye noneho icyo nifuza ni uko twahurana nawe tukongera tukaganira ibyo twaganiye icyo gihe
mukongera mugahuza urugwiro nk'ababyeyi
yego n'umwana n'umwana nyine nawe akabona nyirakuru mbese bibaye byiza ntabwo turi kure cyane turi no ku muhanda
yego
baza bakatureba cyangwa se natwe bakatubwira aho bahereye tukaba twanajyayo
none se
ariko ntabwo ari Masaka ntabwo ari Masaka kuko bavugaga ko uwo mukagatani waba ari igitaramo
umwana wawe Aroni aje akakubwira ati nagiye ku ijwi rya Amerika nagiye gushakisha undi muryango birumvikana wabimushyigikiyemo nawe warabishakaga ariko se agarutse akakubwira ati bampamagaye bambwira yuko bagiye kunyere ku muryango wanjye nkawe wabyakiriye uti
yewe nabyakiriye neza twarishimye cyane turavuga ngo bari abantu rwose ni abantu beza cyane bazi gukurikirana ibintu bakabishyira ku murongo byaradushimishije nubwo duhuye n'abo ngabo rwose nabwo byadufasha bikadushimisha umwana akabona umuryango natwe tukabona umuryango wacu
wa mubyeyi we rero nagira ngo mfate kano kanya ngushimire ababyeyi mwese murera mukarera Imana mukarera u Rwanda iyo mbonye akanya ko kuganira namwe tubonye umwana duhojeje tumuboneye undi muryango mboneraho nkabashimira mbikuye ku mutima ubutwari mugira kurera umwana ntibyoroha mukamukuza akaba umugabo nagira ngo rero ngushimire n'uwo mutware wawe umushimirire ubabwire ko ijwi rya Amerika ribashimiye kandi ribashyigikiye mu kuntu murera abana banyu murerera u Rwanda n'Imana
ni byiza cyane ni ukuri yewe natwe twarabashimiye arabitubwira natwe turishima mana mukomereze aho rwose mujye muhuza abantu baburanye yewe nta kintu mutakoze nta n'icyo mutanakora Imana ijye ibaha umugisha rwose ijye ibaha umugisha mukorere igihugu
urakoze cyane namwe mugire umunsi mwiza
mukomeze uwo murongo mana uwo mukecuru nimubona mana we tukavugana tukaganira yewe bizadushimisha nawe kandi azishima
yego
nawe azishima umwana namureze neza kandi narireraga nawe n'uwanjye namureze neza n'umwana mwiza cyane
ndamuzi Aroni iyo tuganiriye numva afite ubupfura bushamaje
cyane rwose mana ijye ibarinda
murakoze cyane namwe mukomere mugire amahoro
yego
uwo ni Eugenia Mukangira umufasha w'umusaza Karasira Karoli bafatanyije bombi kurera umwana Aroni Mutangana Eugenia Mukangira birumvikana ni nyirakuru wa Aroni akaba abyara papa we Butera Aroni Mutangana abonye umuryango mwabyumvise ababyeyi be barifuza kongera kubonana no kwa ba mwana bakagirana urugwiro bagasurana nahamagaye imuhanga nitabwa na nyina w'abanyakugendera mu Kagasana yitwa Mukandori Mariana ari mu kiganiro atuye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyarusange mu mudugudu wavugo alo
alo
wa mubyeyi we muraho
ndaho
ni Mukandori Mariana tuvugana
yewe
yewe nitwa Venuste Nshimiyimana ndi hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga
yee
narimba hamagaye buri gihe ngenzwa ni neza narinzanye inkuru nziza y'umwuzukuru wanyu Aroni Mutangana yaje hano mu kiganiro turaganira ambwira tuzashakira umuryango none rero inkuru n'impamo umwuzukuru wawe nyuma y'imyaka 27 uramubonye
namubonye
none wamwakiriye ute iyo nkuru yakugeze ku mutima kurihangana iki mubyeyi
nishimye cyane narize ibyishimo byansabye ndarira rwose ariko ngizwa n'ibyishimo atari ukubabara
birumvikane nk'umubyeyi wabyaye ukagira gutyo ukabona mukagasana gucitsa akiri muto ariko akagusigira akantu kagahungu nako kabona imyaka nk'iyo utakabona ndifuza kumva uretse iyo marira y'igishimo warize iki gihe cyose wakimaze ufite igishyaka kimeze gute
nari mfite igishyaka cyane kuko sinari nzi uko akinariho nari nzi ko atakinariho kuko twarashakishije turamubura ubwo baraduhamagaye bati yapfuye kandi aguye muri siyashika ubwo twihutiye kujya gufata umurambo
yego
umurambo umurambo cyarawuzanye turamushyingura tumaze kumushyingura rero ubwo twamaze umunsi umwe dusubira kureba n'umwana ni kuko baduhamagaraga baturangira ko ari ahantu ikabuye ariho uruhinja ruri
yego
twagiye tuyoboza tubona tubagezeho uruhinja twararubonye ari rwiza rukuze barureresha amata ya kigozi ubwo rero baratubwiye bati ntabwo umwana mumujyana nonaha bati muduhegerese noneho natwe tuzaza n'umwana tumwereke umuryango ubwo twategereje igihe gitoya tubona ntibaje umusaza arongera asubira yarashakisha noneho ntiyanababona turongera turategereza arongera asubirayo araheba noneho turavuga tuti yewe wa mwana umenya yarapfuye atakiriho turabyihorera gusaza tugira ku gahinda ariko tuyoberwa inkuru ye
ariko igihe mwahuraga n'uwo muryango mugahura no kwa Karasira umusaza yitwa Karasira hanyuma umufasha wake yitwa Mukangira nibo basigaranye umwana muhura mwaraganiriye barababwira bati uyu mwana turamusigaranye tumukuze mwemera kuhamusiga nyuma nuko mwasubiyeyo mukababura mukabura uko mubigenza ariko nta kindi nta yindi nabi yabayemo nta kindi nuko mwababuze gusa
nta kundi twashoboye gushakisha nyine kuko twari tubutegereje turababura twaravuze ati wa mwana arenda ntakiri kuko twabahegerese kandi ntibaza
nagira ngo nkubwire rero yuko navuganye nabo mu kanya rwose navuganaga na Karasira navuganye na Mukangira ni abantu bifuza kubabona vuba nabo bishimiye yuko muriho bamenye amakuru y'uko umufasha wawe amaze imyaka mike yatabarutse ariko ravuga bati turifuza kubona uwo mubyeyi usigaye umwana twamureze neza twamureze tumubwira ko tutaza aho umuryango uri twishimiye ko abonye umuryango turifuza kubona bantumye bati ubabwire ko dushaka kubabona dutuye hano ku muhanda bazaze batubwira aho bari natwe tuzaze turashaka kongera kubakira uyu mwana umuryango tugahura tugasabana nawe nicyo kintu wumva kikuri ku mutima wifuza gukora
cyane we cyane ndishima sinzi ukuntu mwumva rwose n'ubu bimeze
uzishima nubabona mukahoberana nka ba mwana mukongera mukaganira
cyane n'umwana twavuganye mu gitondo
yego
twavuganye
yambwiye ko yishimye cyane kuba yabavugishije mwese nicyo kintu cyari ikimuri ku mutima nubwo bwose atazashobora kubona sekuru ariko mvugana na Kimana yambwiye yuko sekuru yatabarutse agishaka kubona uwo mwuzukuru aho ari Imana ikomeze mu biruhuko ridashira ubwo nawe azishima ruko uwo mwana ageze mu gicumbi cye niba bishoboka wa mubyeyi we hari umwana w'umukobwa wasigaranye nyuma ya Mukagasana amaze gutabaruka wabyaye undi hari abayisenga ya senta ari hafi aho ngaho ndashaka kumubaza
turi kumwe
wamumpa gato
turi kumwe ngaho ngu
arane abayisenga uraho
yego
uri hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga none wowe wakiriye gute buriya Aroni ni mubyara wawe buriya Aroni ni mufaniki
ni nyina wabo
Aroni buriya ni uri nyina wabo rero wabonye umwana ubereye nyina wabo uri murumuna wa nyina uri murumuna wa Mukagasana none kuba wabonye umwana ubereye nyina wabo ndagira ngo umbwire ukuntu we wabyakiriye ni wowe mucyo iwanyu wo byakiriye ute
eka manza ntanga imundo ahi nishimye sinabona uko mbikubwira mu muryango wose twabyishimiye yankamagaye twavuganye rwose twamwakire twamuhaye impundu twamuhaye ikaze
yamuhaye ikaze
cyane rwose mu muryango ari isanga ni karibu
papa wawe mbere yuko yitaba imana yaravuze ati uyu mwana naramukabonetse muzamufate nk'umwami mu rugo rwanjye mwiteguye kuzamwimakaza
nuko ntacyo tuzamukorera tuzamufata neza nk'umwana wacu kuko dusanze mu muryango nikaze rwose tuzamufata neza namuzahitabye imana amushaka pe twari twaramuhebye
kumva yaranyuze ku ijwi rya Amerika kugira ngo mushobore kumubona bababwiye yuko bamwumvise ku ijwi rya Amerika mwumvise mumeze gute mwaravuze muti turarota nibyo mwabifashe mute
rwose byabanje nko kutubera urujijo twumva ni inzozi abantu bose bumvise ikiganiro bakaduhamagara tuza kubyemera naho tuza guhamagara turashakisha
abayisenga rero urakoze cyane ubonye umuhungu aho mukagasana atari uzahamubere aho papa wawe atari naho uzahamubere ushyire mu ngiro icyo yakuraze nagira ngo ngusezereho ngushimira kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ariko usigaranye umunota umwe ndagira ngo umbwire na Kasiyani ndashimye niba ari hafi nawe mumpe niba ari hafi
ego
aro
wi Kasiyani ndashimye uraho uri mu kiganiro agasaro kaburaga nawe wabonye umuhungu Aroni Mutangana uzamwakira ute
uzamwakira neza rwose n'ibyishimo byinshi n'ubwuzu bwinshi cyane twishimye mu myaka 27 ishize twarawe ba makuru ye ugasanga abantu duturanye baturage baratubaza bati agakuru kawa mwana wa nyakwigendera tugahera mu gihira rero tukumva ko umuntu atakiriho ariko n'ibyishimo birenze twagize ku buryo butangaje cyane rwose tunashimira Radio Ijwi rya Amerika kuba ibashije kuduhuza n'uyu muvandimwe wacu kuri twarawe ntabwo twakiriho ko yabakiriho
ariko rero mwitegure kumwakira Kasiyani ndashimye ndagushimiye cyane ni wowe ushonje kino kiganiro agasaro kaburaga mushimirire abo umuryango wawe bose bari aho ngaho iruhande rwawe yari abayisenga ya center yari Pancide Akimana na mama wanyu Mariana Umukandori mwese ndabashimiye cyane kuba mwaje muri kino kiganiro agasaro kaburaga mugire umunsi mwiza
Agasaro kaburaga karabonetse Agasaro kaburaga karabonetse
Aha niwe dusoreje ikiganiro Agasaro kaburaga mbashimire mwese abakomeje kumpamagara ubutitsa mumpa makuru abandi musaba kubafasha kugira ngo musubize ku runigi udusaro twakurutseho tutagomba abashigajwe inyuma n'amateka bari mu Kinigi ubutumwa bwanyu bw'urukundo mufitiye ikiganiro Agasaro kaburaga n'ijwi rya Amerika bwatugezeho mu izina ry'abagenzi banjye bose ndabashimiye akaririmbo mwatuye ijwi rya Amerika niko dusojerejeho ngaho rero mwese abakunda ijwi rya Amerika n'ikiganiro agasaro kaburaga nakagaruka naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nishimiye Imana